More amazing jams on ZambianJams.com.
Yo, boy.
Welcome to the Fudge Pond. I go by the name of D.
Wajabweli na kufaka kuwa Suzi vawai ni na kufaka kuwa Ufunsa wayu nambo sala
Uli na kacha Kamusango kamele
kacha Kikaja kene kama tingi sana Kwa impa kene kama kui sana Kikama nyingi sana
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kikaja kene kama tingi sana Kwa impa kene kama kui sana Kene kama ninyanyisa
Uli na kacha
Ta invite kumo wandine ni gula
kacha.
One bottle wakole wakudala Watinaleka kukufuna
Uli na kacha Kamusango kamele
kacha Kasisti mkoso molela na make
kacha.
Suchi njelo sunambele
Kulewa
umaulula masikiri
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kole wakudala batu kalefuna kuma Suma boza chenji tika tuma Wadabati naleko tuma
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kene kama tingi sana
kacha.
Kwa ipa kene kama kui sana
kacha.
Kikama nyingi sana
Uli na kacha Kamusango kamele
kacha Kikaja kene kama tingi sana
kacha.
Kwa ipa kene kama kui sana
kacha.
Ine kama ninyanyisa
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
You don't call me, you don't text me So I'm just trying to find out what I did I still love you, at least just tell me what I did to you
Let's go, fuck Kupwero ni wananga uli pa mapizi Kafuno laba kwa uvipa nga mapizi Yose ni pera mumakisi
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Foni chekinira foni ni kakona Kaya veu sakira veu funoona Usakarira wandenda
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Gelo wanga na mwamuna besti
kacha.
01 wakuchita texti
kacha.
Suzi mavene ya mafuna
Uli na kacha
Thank you for a day to gwera na mozako Na iwa mbushe kuchira iwe mozako Vazaka wa poka hawa
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kikaja kene kama tingi sana
kacha.
Kwa ipa kene kama kui sana
kacha.
Kikama nyingi sana
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kikaja kene kama tingi sana
kacha.
Kwa ipa kene kama kui sana
kacha.
Ine kama ninyanyisa
Uli na kacha
Funa gelo yanga Wakungola popweza sufuno yanga Iwe madha
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Ukatuma foli yosa ni mapresha Bantu vaso ile vama nikolesha Wandi suza ni pesha
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kuva gai lese umayasha TV Wakolewa ati send me your CV Vimisango vene hivi
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kikaja kene kama tingi sana
Nice, TV, but it's not. In fact, Zambia, you want to say,